Caribbean Records.
Sună Joe, mi via penzi, la via mia, usige quenda, minitalia, una fki kwenye mapenzi, wamezoea, isichotenda, wananizushia, ti wanatamani, nisiwe na macho, ukipita, nisikuone, wengine wanatamani, nisiwe na migu. Nikikuona, nisikufate, ile kamba ya upendo, wataikata, na lile penzi, litapotea, vile na jali mapendo, ila so sasa, na isi penzi, litapotea. Mama tena dosa lale, utanifanya nisi lale, kio sikiza mama. Tatizo so mimi mama, nakupenda sana, nakupenda mama, maka moyo unaniuma. Tatizo so mimi mama, nakupenda sana, nakupenda mama, maka moyo unaniuma. Moskizi moyo wangu natulia wabaya. Kukupenda ni kile makitacho dumu maishani.